Kristo. Konde boy, mwenzako jicho chongo, kwa mwingine sioni tena. Umenipa magongo, niteme, niache kuchechema. Tujiepushe na waongo, hawakosagi cha kusema. Ulinze nguzo chuma dongo, benzi tuwezeke na maema. Benzi langu la kisigua, na kupata ratibu. Na miuno na inengua, washikwe na aibu. Nadhani hawajajua, wando unaniharibu. Na mwaka humo na watagua, wakose wakuatibu. Wenipe mambo ya pwani, ati mwenzako na nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge. Mgubara mgupwani, kama unaruka senyenge. Wenibinyie kwa ndani, nitoke malenge lenge.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani unamwogopa nani?
Saula,
uyaweke adharani.
Kwani Saula,
yeah, kwani unamwogopa nani?
Kundeboy, kama karakta umelamba dume, wengine gara sabado.
Saula,
tikitaka kinyume nyume, mashuti kama Ronaldo.
Saula,
karona jiti ka Saula, kajitupa kwa kiwanja. Kibichi bichi ka Paula, wakajala masanja. Hehe,
wenipe nisivyo pewa, dini siraha ya dunia. Nijone mwenye ngekewa, mafisi waji ni dunia.
Niposi usiogope, sauni fiche mobeto.
Ae,
tena mashosi na waropo kwe, tujichimbie mageto.
Ae,
wenipe mambo ya pwani, eti mwenza kona nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge.
Hey, siku ya kufanyani, kinyozi kakosa wembe.
Kule Mtwara nyumbani, tunaitaga singewe.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani unamwogopa nani?
Saula,
uyaweke adharani.
Kwani Saula,
yeah, kwani unamwogopa nani?
Saula.
Liza on the mix.
Akibin,
Akibin ankoe.
Yeah, fanya kujipinda pinda.
Akibin ankoe.
Yeah, cheza ukiringa ringa.
Akibin ankoe.
Zungusha nyonga mado ido. Kakupa mama uno la kofi romido. Pindua banama. It's love again.